need, I'ma say some real shit, nigga. Dear Lord, the only thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah. I don't need nobody, I don't need nobody, yeah, yeah. Nobody, I don't need nobody. Tulo ish kondo gundo tunazijua hustle. Kula na kulala manyanya so. Funga shorudi kijijini besi na somia. Kini penda Mungu inatosha. Wengine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni na kuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuitaji Mwijaku hechi na baba level. Mia kinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Ya kinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Unanifollow, unanipangia cha kuposti, misi kufollow. Shobo zako zina kukosi, we nani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipo ndani, sina tatizo na majirani. Ila sitaki wanijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi. Pengine na furahi mikumpigia hodi, akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no.
Akini penda mimi.